Pataki min chilen do jumadon wasablo nyamro ba Kevin McCarthy ma na folo ani fanga war bon mara ministry Janet Yellen yagira ko fere dafara leon bena waleya kasoro juru hake dantemene no sigilen do sisa katme dorome miliari ba bisabani kelenka osara kasoro kar ladlani wasablo fere folo nyesilembe segena fien bo na folo chama sarali dablalima ani kenya ko walma bolola bara na fa foroba tienko la fere ko ladlani mununte wajibi ateli yala segen lafien bo sarali la wati kelena juruboli joli watido damnena wa fo juin kalo otle durunana madame yelen yo fo kafaraka o fere nunu bato amerik jamana fa beseka nyefela ye nga obseka ke wati doni drone wa ni wasabloma benkansoro amerik beseka laba ka yere soro akadesekola.